that the Lord is good. My friend, acknowledge that the Lord is good. Oh, yeah. He's so mighty. He's so wonderful. He's strong. He's a strong tower. Acknowledge that the Lord is good. Oh, yeah. My friend. Mwisho, Simba wa kabila la Yuda. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Bwana wa mabwana, Bwana wa mabwana, Bwana wa mabwana, Mungu wetu asifiwe.
Bwana wa mabwana, Mungu wetu asifiwe.
Bwana wa wafalme aliye juu ya wote, Bwana wa mabwana, Mungu wetu asifiwe.
Bwana wa mabwana,
haleluya,
Mungu wetu asifiwe.
Aliyeikausha bahari, osha mwana wa Israeli wakavuka, kwa shangwe na vigelegele, Baba asifiwe leo.
Bwana wa mabwana, yeah.
Anaye tulinda na adui huyu coronavirus, tumushukuru na muna gani kweli asifiwe.
Bwana
asifiwe.
Bwana
wa mabwana, Bwana wa mabwana, Bwana wa mabwana, Mungu wetu asifiwe. Bwana wa mabwana, haleluya.